Ngiyabonga sibe silokhu simile nje umzuzwana ngomkhuleko omanithanda njengoba sikhothamisa amakhanda ethu. Kulunkulu phakade nobusisiweyo, siza ebukhweleni bakho obungcwele ukunikela kuwe ukudumisa kwezinhliziyo zethu. Sikubonga futhi sikudumisa ngalokho senzele khona, sizifanele izibusiso osiphe zona. Sizokhuleka ukuthi uzosihawukela futhi welule izibusiso zakho kithi kulobu busuku. Nkosi, ungabuki izono zethu kodwa buka ukukholwa kwethu okubuka kuKristu owaye yisimbelo sethu sesono, othethelela zonke izono zethu futhi ophulukisa zonke izifo zethu. Futhi siyakholwa kuye Nkosi, futhi siyamthanda, futhi siyazi ukuthi uthando lwakho lwamveza kithi. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila kuphakade. Lokho esikwenzayo Nkosi, futhi lobu ubusuku bokuvala balombuthano wobusuku obubili lapha kuleli dolobha elithandekayo, siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi ngandlela thize ukuthi uzosithethelela ubuthakathaka bethu, futhi uzothatha izimbewu etshaliwe futhi kwangathi zingakhula zibe ngamasimu amakhulu emiphefumulo. Siphe khona Nkosi, sisize manje kulobu busuku simi lapha singazi nje ukuthi senzeni noma sithini, kodwa sethembele kuwe umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu osinike isithembiso. Uma besiyovula imilomo yethu ubuyowugcwalisa, futhi siyakholwa ukuthi izwi lakho liqinisile. Busisa laba bantu, busisa befundisi namabandla abo, nabo bonke abantu abangafundele lutho, nalabo abasivumele sibe nesakhiwo isikole, futhi sonke kanye kanye kwangathi thina sibe kwangathi kungaba yisibusisi sikhulu ngoba sihlangene ndawonye. Ngokuba siyakucela egameni lika Jesu, amen. Ningahlala phansi. Umnumzane Sweti ubesho nje ukuthi bangithathela umnikelo omncane wothando. Ngiyakuthakasela lokho, angizelanga lokho, kodwa ngiyakuthakasela. Izindleko zami aziziningi kakhulu. Ngasebenza iminyaka eyishumi nesikhombisa ngikathingelo seibandla lamabhaptisti, futhi angizange ngithathe ngisho indibilishi angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami, uqobo lwami angikaze ngithathe umnikelo empilweni yami. Futhi izindleko zami aziziningi kangako, zigijima cishe amadola ekhulu ngosuku ehhovisi lami nasekhaya nokunye nokunye. Manje lokho kungahle kubonakale njengokuningi kakhulu kwabanye, kodwa ucabanga ukuthi u-Oral Roberts zigijima kuphi ngosuku na? Kungaba izinkulungwane eziyishumi ngosuku, no-Billy Graham ngezinye izikhathi ugijima ezinkulungwaneni ezingamashumi amabili nanhlanu ngomzuzu ekusakazeni kwakhe nezinto. Ngakho niyabo lokhu kuncane kakhulu, kodwa ngiwugcinile umsebenzi wami kancane futhi kabushelelezi ngokuthobeka ukuze ngikwazi ukuza emaqenjini amancane njengaleli futhi ngikhonzise. Niyabo uma kwenyukela lapho ebengifanele ngibe nesikhathi somsakazo esiningi nethelevishini amahhovisi amakhulu nezinto, obekungenzeka khona-ke bengingeke ngiholwe njengoba nginjalo manje ukuya kwabahlanu noma bayisithupha kumbe noma yini, futhi ngishumayele phambi kwezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu ngesikhathi esisodwa. Niyabo futhi uma Inkosi ifuna ngiye phesheya kwezilwandle, khona-ke ivele nje ngandlela thize omunye uya kuxhasa, futhi ngiya phesheya kwezilwandle nezinkulungwane zabantu emihlanganweni emikhulu yedolobha lonke, uyabangenisa nje ngandlela thize ukuthi angidingi ukuqhubeka nalokho. Ngakho kuyimpilo ethandekayo ngempela nje ukuphila ngokukholwa. Futhi ngijabule kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngivumele ukuba ngize futhi ngibe nelesi sikhathi senhlanganyelo kanye nani bantu. Ngiyathemba ngelinye ilanga ukuthi siyobonana futhi. Uma kungasekho lapha, ngizohlangana nani lapha yango musa kaNkulunkulu lapho sekuphele konke, futhi niyozwa lapho ngihlangana nani lapho ngizoba nalobu bufakazi obufanayo enginabo khona manje. Usalokhu enguye. Futhi manje ngizobe nginikhulekela, ningikhulekele, futhi ngifuna ukunibonga ngomnikelo omncane wothando. Futhi nokho nginomndeni, abantwana abathathu nonkosikazi, futhi ngakho sinehhovisi, sinezindleko zethu. uthi iviki ngalinye sithumela izinkulungwane zezinto angu ezigcotshiwe emhlabeni jikelele nezincwadi ezivela ezizweni eziningi. Sinakho ungazibonela nje sinamafoni amane engingaphendula ngawo futhi ngezike zikhathi balinganise cishe izingcingo zamabanga amade ezingamashumi amane nambili ngehora. Niyabo lokho yimini nobusuku. Futhi ungazibonela nje ukuthi kuyini kungobunzima obukhulu ubungasibona isithombe sami cishe eminyakeni eyisishiyagalombili eyidlula. Futhi namhlanje ubungeke wazi ukuthi bekungumuntu ofanayo ngenxa yobunzima njalo njalo ubusuku nemini ngaso sonke isikhathi. Kodwa into eyodwa omunye wangibuza wathi, mfowethu Branham, uzophumula nini na? Ngathi lapho ngiwela eJordani kuyoba nokuphumula laphaya kwami. Manje ubusuku buyeza, ngifanele ngisebenze kanzima manje, sebenza nami ngokungikhulekela futhi cela uNkulunkulu angisize ukuba ngenze okwedlula konke engikwaziyo ukuthi ngingamzuzela kanjani imiphefumulo. Futhi ngifuna ukubonga isikole uma abanye babagcini kungenzeka babe seduze abasivumele saba nale ndawo. Ngiyakuthakasela, ngibonga amabandla abe ngabaxhasi bethu abelusi. Impela siyakuthakasela lokho bazalwane. Mhlawumbe angikaze ngihlangane nawe empilweni yami, ungahle ukuba ubuse ngunguthuleni ndawo, kodwa ngiyakuthakasela. Ngiyazi edolobheni esizweni esinobuhle kale siphila kuso ukusho ukuthi welula izandla zakho bese uthi lapha ngiyakholelwa kulokhu ukukuxhasa kuyisinyathelo esikhulu kakhulu. Ngineqiniso ukuthi uNkulunkulu uzonivuza ngokucebile ngalesi sinyathelo enisenzile ekusekeleni. Ngiyabonga ngamunye ngamunye. Futhi manje asikhothamise amakhanda ethu futhi ukuba sicele umqalisi ukuba asihumushele incwadi. Nkosi, leli yizwi lakho futhi ngikhathele kulobu busuku Nkosi. Lokhu kucishe kube ngubusuku obungamashumi amathathu obulandelanayo futhi ngiyakhuleka ukuthi uzongisiza ngandlela thize ukuthi ngingahle nje ngithobele kakhulu umoya wakho. Ukuthi umoya ongcwele uzothatha amazwi bese wabeka ngqo phandle lapho engawakhona. Siphe khona Nkosi. Thola udumo ngandlela thize emizamweni esiyivezayo. Busisa abantwana bakho babuthene lapha kulobu busuku kungesikho okwenye inhloso kodwa ukukhonza wena. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi uzoza futhi usivumele sikhonze wena ngokuba siyakucela egameni likaJesu. Amen. Ngikhethe kulobu busuku nje encane indikimba ejwayelekile etholakala ngapha encwadini yesambulo futhi isahluko sesithathu nevesi lamashumi amabili. Beka ngimi ngasemnyango ngingongotha. Uma umuntu ezwe izwi lami avule umnyango, ngiya kungena kuye ngidle naye, naye adle nami. Lena kunalokho yindikimba engajwayelekile, kodwa niyazi uNkulunkulu akajwayelekile, wenza izinto ngezindlela ezingejwayelekile. Futhi akusiwo umbhalo omkhulu kangako ukuba ufundwe, kodwa kukhona ukwenele phakathi lapho. Uma uNkulunkulu ezowenza wembulwe kithi, uwenele insindiso nokuphulukiswa kwalo lonke izwe, uyizwi likaNkulunkulu liphakade. Nokufundwa kombhalo kubekwe ngokwendawo eyona yona kulobu busuku kusonyakeni webandla laseLaodikeya. Engikholwa ngeqiniso ukuthi siphila kulo nyaka webandla laseLaodikeya. Ngikholwa ukuthi wonke umfundisi nomfundi weBhayibheli kuleli dolobha uma bebelapha kulobu busuku noma esizweni bebeyovuma ukuthi lo mlayezo wawuye ebandleni laseLaodikeya. Ubungonyaka webandla wokugcina eliba sivivile ingashisi lingabande noNkulunkulu wayezo lihlanze liphume emlonyeni wakhe ngokokufundwa. Futhi ukuhlelwa kokufunda okwejwayelekile ngoba ngumuntu othize ongongotha emnyango. Angikwazi nje ukukhumbula manje umdwebi owadweba leso sithombe esidumile sikaJesu engongotha emnyango. Kodwa ngiyakhumbula ngithethe umlando waleso sithombe ukuthi zadwetshwa kanjani. Ngiyazi ukuthi kwabiza ingcweti yomgreki iminyaka eminingi yempilo yayo ukwenza lesi sithombe. futhi zonke izithombe ezidumile ngaphambi kokuba zifakwe ehholo noma ziphanyekwe ehholo lodumo zifanele zedlule ehholo labagxeki kuqala. Isithombe esihle kanje pho sebandla ngaphambi kokuba ibandla lize likhishwe kubagxeki lizofanele ledlule kubagxeki kuqala. Bese ke liyiswa ohlwithweni enkazimulweni emva kokuba limele ukuvivinywa kokugxekwa. Futhi bekufanele kwenze wonke umKristu ajabule kulobu busuku ukwazi ukuthi ungaphila kanjalo kulomhlaba kungezikho ukuba ngomhlaba umhambi nje nomfokazi. Ogogo beleyo lapha sazi lokhu ukuthi ifa lethu alisilo elalelizwe. Umbuso wethu awusiwo owalelizwe ungowezwe elizayo. Sazi lokhu ukuthi siphila kulokho abakubiza ngosuku lomuntu. Usuku lwenkosi luzofika, lolo kuzoba usuku lwebandla layo. Zonke lezi zinto zisemhlabeni futhi ziyobhubha. Futhi qaphelani ukuthi inkosi yethu yathini, bonke abahamba ngokumesaba uNkulunkulu kuKristu Jesu baya kuzingelwa. Yonke indodana eza kuNkulunkulu imelwe ukuvivinywa kuqala, ilaywe ukuqeqeshwa komntwana, akukho kukhetha. Yonke indodana eza kuNkulunkulu ifanele ivivinywe. Futhi uma singena kukumela ukulaywa, khona ke umbhalo uthi siba ngabantwana besihlahla futhi hayi abantwana bakaNkulunkulu. Futhi akusiwo yini umuzwa omuhle ukwazi ukuthi umusa kaNkulunkulu uthwale abanye benu lapha eminyakeni engamashumi amabili namashumi amathathu yokuvivinywa nokuhlushwa na? UNkulunkulu wakwenzela lokho kukhombisa ukuthi ungumntwana wangempela kaNkulunkulu futhi ukuthathe wakungenisa enhlanganyelweni yakhe ngelinye ilanga ebusweni bawo wonke okugxekile. Uzokhazimuliswa futhi wenziwe umzimba ofana nomzimba wakhe uqobo okhazimulayo ekufikeni kwakhe. Silindelele lo themba elibusisiwe. Bese kuthi ke lesi sithombe esikhulu, njengoba sasidlula kubagxeki kwakukhona umgxeko yedwa oqamile owafika wayesethi, mnumzane, ngicabanga ukuthi isithombe sakho sikaKristu sihle. Futhi ngicabanga ukuthi umnyango nokuhleleka futhi eze busuke ebumnyameni futhi engqongqothe emnyango, ngicabanga ukuthi lokho kufanelana impela nezambulo zesithathu ivesi lamashumi amabili. Kodwa wathi kunento eyodwa nje okhohlwe ukuyenza, mnumzane. Futhi umdwebi wathi kungaba yini lokho na? Wathi ukhohlwe ukufaka isibambo emnyango. Uma umuntu ubeyothi ngene, ubengangena kanjani lapho kungekho sibambo sakhe ukuba angene ngaso na? Wo, umdwebi wathi ngasidweba kanje, uyabo, kuloludaba isibambo singaphakathi. Futhi kungaleyo ndlela isibambo singaphakathi, uKristu ungongothe emnyango, kodwa wena ufanele uvule umnyango. Angeke amelane nentando yakho ukunika ikhono lokumngenisa, kodwa uzo angeke aziphoqangene ngokuba akukho sibambo sakhe ukuba angene ngaso. Ufanele uvule umnyango. Futhi khona ke ubeyongqongqothela ini noma ubani emnyango na? Bekuyoba yini injongo yomuntu othile engqongqothe emnyango na ukuzama ukukwazi ukungena ngaphakathi nomlayezo nesipho noma nomyalo? Noma into ethize lowo ongqongqothayo uzama ukungena ngaphakathi kubone ukuthi ubani ongaphakathi. Futhi lokhu kwenziwe ngabangane nezitha onyakeni. Isibonelo nje ukuba ke izinsuku ezinkulu zikaKesari Augustu omkhulu, ukuba ke wayekade ehlele kwenye yezindlu zabantu kazane Roma. Futhi ubeyongqongqothe emnyango walona wompofu ophansi kakhulu kwengxenye eyimfucumfucu yedolobha lapho abampofu babehlala khona na? Uthi uAugusti omkhulu wayezokwehla futhi angangothi emnyango womunye umuntu kazane ombofu nomuntu kazane wayeyoya emnyango futhi avula umnyango futhi nakho kumi uKesari omkhulu. Ucabanga ukuthi lowo muntu kazana ubeyocabangani na? Mina indoda empofu kulukhuni ukuthi ngazi ukuthi kutholakala kanjani ukudla okukodwa kuya kokunye. Futhi nangu umbusi wesizwe emi emnyango wami. Ubuhlonishwa kunje pho obekuyoba yikho kumfokazana umuntu empofu. Ngoba uKesari wayeyindoda ebaluleke kakhulu ezweni lonke lamaRoma, ngakho kwakuyoba ngokuhlonipheka okukhulu kuyo. Manje futhi ngakho ubeyothi mbuso omkhulu ngene ekhaya lami elijobekile, uma kukhona noma yini ekhaya lami oyifisayo ngeyakho ungaba nayo. Uma kukhona noma yini engingayenza kusiza umbusi wami omkhulu, lokhu ngizokwenza. Ngoba kungukubaluleka komuntu emnyango okwenza kube yikho ngempela. Noma ukuba-ke maduze nje eJalimane, lapho u-Adolf Hitler ongasekho umbuso omkhulu waseJalimane ukuba-ke ubehlele kwenye yendlu yesosha lakhe, isosha elihamba ngezinyawo elincane nje, futhi ubengqongqothe emnyango nesosha elincane beliyohamba futhi liqalaze efasiteleni futhi beliyobona ukuthi bekunguHitler emnyango walo. Indoda enkulu kunawo wonke eJalimane imi emnyango wesosha elihamba ngezinyawo na, ngani ngokushesha beliyovula umnyango futhi ngelinake nangendesheni yesiJalimane. Futhi khona-ke beliyo mhlampe kuqa ngedolo lalo futhi lathi, mbuso omkhulu waseJalimane, uhloniphe indawo yami encane yokuhlala, ngena mnumzane onomusa. Futhi uma kukhona noma yini endlini yami oyifunayo ingeyakho, ngihlonipheke kakhulu ukuba nawe ndlovu kayiphikiso omkhulu waseJalimane. Ukuba ungene endlini yami noma ngisho uze egcekeni lami futhi ungqongqothe emnyango wami, impela bekuyoba ukuhlonipheka okukhulu. Futhi beliyovumela umnumzane Hitler angene nanoma yini ayeyifisa wayengaba nayo. Futhi kulobu busuku uma umongameli wethu othandekayo uDwight Eisenhower ubeyoza endlini yomdemokrathi obedlula bonke awokhona kuleli dolobha futhi angqongqothe emnyango, ngahle wehluke kuye kwezombusazwe, kodwa bekuyobanga ukuhlonishwa ukwazi ukuthi uDwight Eisenhower ungqongqothe emnyango wakho noma yimuphi umuntu lapha kunjalo. Ngoba ungomunye wabasemelika abakhulu kunabo bonke okhona, ungumongameli wale United States futhi umdemokrathi omuhle ubeyozizwa ehloniphekile ukuba noDwight Eisenhower emnyango wakhe. Noma kuthiwani uma indlovukazi yaseNgilandi esanda kuvakashela eCanada khona-ke yehlele e-United States? Futhi kuthiwani ukuba ibize lapha futhi yehlela emjendolo omncane lapho mhlawumbe bengiyohlala lapha, noma asithi umuntu empofu kunabo bonke edolobheni futhi ibiyozithoba futhi ibiyongqongqothe emnyango? Noma ibiyongqongqothe emnyango wakho futhi ubuyoya lapho emnyango futhi wabona ukuthi bekuyindlovukazi yaseNgilandi na? Ngani ubuyozizwa uhloniphekile? Ngoba ingowesifazane omkhulu. Ngake ngayibona kanye, ngabona indala indlovukazi engumama, ngakwazi ukubabona ngenkathi uKing George ngenkathi nje wayesenesifo sakhe sokuqina kwemithambo eminingi-ningi. Ngaphambi kokuba athumele kimi ukuba ngize ngimkhulekele futhi ngenkathi bedlula behla ngesitaladi eCanada futhi ngimi lapho, kwakukhona indlovukazi igqoke eyayo enhle ingubo eluhlaza kwesibhakabhaka. No King George nezakhe ehleze kondile ephethwe yizilonda esisindisi sakhe nokuqina kwemithambo abathi wayegule kakhulu ngalolo suku kodwa wawungeke okwazi wahlala nje waqonda ngqo. Ngani na wayeyinkosi futhi waziphatha njengenkosi. Futhi ngaqaphela umnumzane Baxter owayevame ukuba ngumphathi wami womkhankaso wavele wakhala izinyembezi ngenkathi ebabona bedlula. Ngase ngithi eni ukhalelani izinyembezi na? Wathi Billy nakho kuhamba inkosi nendlovukazi. Wathi oh abathandeki na? Ngathi yebo umnumzane Baxter bayathandeka. Kodwa ngacabanga uma isikhonzi sika King George besiyozizwa ngaleyo ndlela ngenkathi edlula kuyoba njani lapho uJesu efika inkosi yenkazimulo na? Izikhonzi zakhe ziyozizwa kanjani lapho edlula na? Izikole zazidedele abantwana abancane baphuma futhi babanika amafulege amancane futhi babatshela amancane amafulege aseBrithani futhi babefuna ukuba ngabashisekela izwe babefuna ukumenza amukeleke wayengqongqothe emnyango wesizwe futhi thisha wakhipha abafo abancane futhi baphumela esitaladini lapho inkosi idlula babephephezelisa elabo elincane iflege laseBrithani ukukhombisa ukuthi babethembekile kuyo njengenkosi. Futhi isikole sithize umntwana oyedwa omncane akabuyanga ngakho uthisha wagijimela ezitaladini ebheka kubona ukuthi umntwana wayekuphi. Futhi wathela le ntombazanyana yencike esixotsheni setelegrafu nje ikhala izinyembezi ngenhliziyo yayo encane. Futhi uthisha wathi yini indaba sithandwa na? Wathi awukwazanga yini ukuphephezelisa iflege lakho na? Futhi yathi yebo thisha ngiliphephezelisile iflege lami. Wathi awu ngabe inkosi yedlule ngale ndlela na? Yayisithi yebo thisha inkosi yedlule ngale ndlela. Awu wathi ukwazile ukuyibona inkosi na? Yathi yebo thisha ngiyibonile inkosi. Awu wathi ukhalelani ke sithandwa na? Yathi uyazi ngimncane kakhulu ngiyibonile inkosi kodwa inkosi yayingibonanga futhi yayiphazamisekile. Wo kwehluke kanjani ngoJesu? Akuna indaba ukuthi umncane kangakanani ukuthi umpofu kangakanani noma yikuphi ukukhonza okuncane uzokubona. Nale ndlovukazi enkulu indodakazi yakhe ukuba ibiyoze endlini yakho owesifazane walolo hlobo futhi ibiyoze ithoba ukuba ize emnyango wakho futhi ingqongqothe futhi ubuye ukwazi ukuthi ibingubani ubuye uthi oh ndlovukazi enkulu nokho awusiso isikhonzi sayo kodwa ngena wamukelekile endlini yami futhi noma yini ephakathi lapha ungaba nayo. Akunendaba ukuthi ububenza igugu kangakanani bucwebe obushibhile obuncane bekuyoba ngobayo ngoba ubuyozizwa uhloniphekile ukunikela lokhu nakuba ucabange kakhulu ngakho ubuyokunikela endlovukazini enkulu yaseNgilandi bekuyoba ukuhlonishwa kuwe. Futhi uma ibiyozi ithoba kanjalo, onke amaphephandaba emhlabeni jikelele abeyokuqukatha indlovukazi enkulu yaseNgilandi izithobile futhi yaye eNew Haven eConnecticut. Futhi kumuntu empofu kunabo bonke owaye khona lapho futhi yangena ekhaya labo. Oh, ithelevishini ibiyokuqukatha yonke imisakazi ibiyokusakaza. Bekuyoba kwi-Associated Press impela izithobile. Futhi noma yini ebisa endlini yakho ibiyomukeleka kuyo ubungeke uyixoshe impela cha ngoba ibaluleke kakhulu.
Who's more important than Jesus?
Kodwa ngifuna ukunibuza kuthize, ubani obaluleke ukwedlula uJesu na? Ubani obengaba ngobaluleke kakhulu na? Futhi ubani oxoshwa kakhulu kunoJesu na? Uxoshwe kakhulu kunanoma ubani owake wajikiswa kunoma yimuphi umnyango, futhi akafuni ukuthetha lutho kuwe. Ufuna ukukunika into enhle kunazo zonke ongake ube nayo, ukuphila okuphakade. Futhi nokho uyaxoshwa, ufuna ukukuphulukisa lapho ugula, kodwa uyaxoshwa. Wow, ufanele ukuthi uzizwa kanjani? Uma ngingoqothe emnyango wakho futhi ubuye ngingenisa bese uthi mfowethu Branham, ngene endlini yami, wemukelekile nje lapha, ngingajabula ukuba uvakashe kanye nami. Oh, bengiyokuthokozela lokho, bese kuthi-ke bengiyozizwa ngisekhaya, bengiyongena ngqo, futhi uma bengifuna ukukhumula izicathulo zami ngilale nginqume empeteni, bengiyokwenza kanjalo. Uma bengifuna ukungena efrijini futhi ngizenzele isemisha elikhulukazi futhi ngilidle, bengiyozizwa ngamukelekile, bengiyovele nje ngiqhubeke futhi ngizenze ngibe sekhaya. Kodwa lapho uJesu engena akamukelekile. Manje ngifuna ukunibuza ukuthize, wena uthi kimi mfowethu Branham, sengivele ngimvumele uJesu enhliziyweni yami kudala. Awu, impela ngiyakuthakasela lokho, lokho kuhle kakhulu. Kodwa ngabe umngenise nje njengendawo yokuphuma ephuthumayo yomlilo na? Ngabe umngenise ukuba akusindise esiyogweni na? Noma ngabe umngenise ukuba abe nokulawula okugcwele enhliziyweni yakho ukuba emukeleke na? Abantu abaningi bazomngenisa emnyango, kodwa ngeke bamvumele abe inkosi. Inkosi ngumbusi, ubunikazi, umnikazi. Abantu bavumele uJesu angene. Angifuni ukufa ngingasindisiwe inkosi. Angifuni ukuya esiyogweni sikadeveli, ngakho ngizokwemukela njengomsindisi oqondene nami. Kodwa lapho engena, angaba inkosi phezu kwendlu yakho na? Ngabe wemukelekile na? Manje nakhu lapho engifuna ukukhuluma khona okwemizuzu embalwa elandelayo. Enhliziyweni yakho unenqwaba yamancane amakhosomba ayimfihlo ongafuni uJesu angene kuwo. Leyo yiminyango emincane ngaphakathi komnyango. Manje njengoba ujika ikhona ngakwesokudla emva kokuba usungenile, lapho uJesu uyamemukela phakathi njengomsindisi wakho, kodwa ubuyothi manje buka Jesu, wena yima khona lapho. Ungahambi uyozigaxa ezindebeni zami manje, kumbe noma yiyiphi yezinhlangano zami zemiphakathi, noma ungitshele ukuthi ngifanele ngenzeni, noma ngithandeni, engifanele ngikugqoke, noma engifanele ngikwenze. Hlala khona lapho, ungangivumeli ngiye esogweni. Kulungile, wena hlala lapho nje, kodwa ungaxambukeli empilweni yami yangasese. Uthi nangamunye sinempilo encane yangasese engeyethu sonke uqobo, futhi asifuni muntu ophazamisa lokho. Nginemibono engeyami yezinto, ngakho wena vele udede nje. Manje ubuyozizwa ukahle uma uza endlini yami. Bengizothi mfowethu Branham, ngangisemhlanganweni wakho eNew England. Ngiyothi unjani na? Ngena. Awu, uma-ke ngiyothi kodwa unganyakazi kule ndawana, hlala khona lapha, ungaxambukeli phakathi lapha noma ikuphi. Ubuyozizwa ungamukelekile, mhlawumbe ubuyobuyela emuva uphume ngomnyango. Futhi angazi noma lezo akusiso yini isizathu sokuba size futhi sithole konke kusetshenziwe ngesikhathi semvuselelo. Bese kuthi-ke emva kwesikhashana sizithola sibuyela ngqo ezweni, futhi yingoba asimvumeli uJesu abe yinkosi yempilo yethu. Ngeke simvumele, sinikele ngempilo yethu yangasese, futhi sonke siphezu kwakhe. Yilokho akufunayo kukho, ngokulawula wena. Futhi into yakuqala uma sithi qabo 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 qabo, angifuni wena wenze lokho. Awu, ngidlala amakhadi kodwa ningakwenzi lokho. Ngingosifazane, ngikunde izinwele zami, kodwa ngiyazi ukuthi iBhayibheli liyasho ukuthi kungenziwa. Ungaqhabo, ungangitsheli lokho, niyabo. Ngifaka ubuqhatha nzipho, noma ngabe yini abayibiza ngaleyo nto oyifaka ebusweni bakho. Ngiyazi abesifazane abantwana abakwenzi lokho abafanele ukwenza lokho iBhayibheli lathi abafanele kodwa manje kodwa ungangitsheli ngalokho manje into yokuqala niyazi uyaphuma ngqo emnyango futhi usesimweni esifanayo wawukuso ngaphambi kokuba angene emnyango akamukelekile manje ungangitsheli ukuthi kuzongilimaza kuya emdansweni omncane njalo nabakwaJones nathi sonke size ngapha ngibe namabhodlela ambalwa amancane nje kabiya nesiphuzo sokuzijabulisa ngosuku lukakhisimusi kanjalo manje ungahambi uyophazamisa lokho nebo uphuma ngo emnyango ngaleso sizathu ukuthi sinenkathazo emabandleni esinayo yingoba si uJesu bayamemukela njengomsindisi maduzane nje lapho omkhulu umshumayelo odumile uBilly Graham nezindlela zethu siwelele izikhathi eziningi phesheya kwezilwandle sithatha inkundla yezemidlalo efanayo kodwa angizange ngibe nenhlanhla yokumxhawula aze afike eLouisville eKentucky futhi uDokotela Molikai F. Ham ongumngane wami wesifuba omdala umngane ongumshumayeli oyibaptist ukuthi sazihlanganisa ndawonye kusukela ngisengumfanyana uBilly ungomunye wabakhe abaphendukele kuKristu ngakho ngangidla ukudla kwasekuseni noMordecai Ham noBilly wehla emva kokukhuluma nokuhala abashumayeli phezu kwamalahle cishe ingxenye yehora futhi batshela ukuthi babevilapha kanjani futhi bengaphumanga futhi basebenze futhi babeka izinyawo zabo phezu kwetafula noma phezu kwedeski labo kanjalo futhi ubanika okuhle ngempela ukubhula kwevangeli yokudala futhi ngethulwa ngaleyo nkathi kuBilly Graham indoda emangalisayo inceku enkulu kaKristu futhi uBilly wathatha iBhayibheli futhi washo kanje wathi nasi sibonelo sobuKristu uPaul wangena edolobheni futhi waba noyedwa ophendukile ngonyaka ozayo ngekathi ebuya lowo ophendukile wayezuze amashumi amathathu wathi ngingena edolobheni futhi ngibe nabaphendukile bayizinkulungwane ezingamashumi amabili ngibuye emva konyaka futhi angitholi amashumi amabili uthi kwenzekeni na waye kubeka kubashumayeli ngacabanga mnumzane Graham unesigaba sakho uqobo osebenza kuso ucotshiwe njengoba uJohane umbhaphathizwa enjalo engenzi izimangaliso kodwa ishumayele ivangeli olandela uJohane kwafika uKristu hayi umshumayelo namandla kodwa izibonakalisa ezinkulu nezimanga uKristu akazange adonse izixuku ezenziwa nguJohane kodwa ngacabanga ngalowo moya ophezu kwakhe uhamba njengoba wawunjalo kuJohane ngacabanga nakho lapho okukhona mnumzane yebo ngaphansi kwamadlingozi ezixuku ezinkulu nabantu bangena futhi bemukela uKristu kodwa ngeke bamvumele abe nelungelo lendlela enhlizweni yabo bambuyisele emuva futhi ungazilulazi ngempilo yami yangasese manje lapho umoya ongcwele ethi akulungile kuwe ukwenza ukuthi nokuthi oh awufuni ukuzilulaza ngalokho yabo qhabo mnumzane uma kuzongiphazamisa nabakwaJones awukhoneke ngifuni ukuzihlanganisa ngalutho nakho kufanele kube ngubuhlanya futhi kugcineni uzoshushumba uhambe kwamanye amakhulu amakhaza ezidumbu abandayo noma ukuthize futhi ileyo ndlela okuthola ngayo manje yilokho okwenzekayo futhi uJesu akemukelekile uma engena kungena empilweni yakho yangasese uma uKristu engena kuba ngumlawuli inkosi phezu kwabo bonke ubuwena khona ke akasho lutho kuwe khona ke kukhona omunye umnyango omncane wokuzikhanya lowo impela ngumnyango omkhulu enhlizweni yomuntu kuleli khulu nyaka lamashumi amabili abantu bafuna ukuzizwa sengathi bangumuntu othize nje ngifuna nje nime umzuzu futhi nithathe ukuhlaziya ungubani empeleni na ucabanga ukuthi umhlaba ubuyoyeka ukuphenduka uma ufile kulobu busuku na ucabanga ukuthi bekuyomkhathaza uNkulunkulu noma izingelosi noma okunye nokunye na mhlawumbe ezinsukwini ezimbili kusukela manje uma uyindoda ebaluleke kakhulu ubungeke usaphinde waziwe phakathi nje kobudlelwane bakho lapha esikhathini esingezinto esedlule ngangimi ngiyabuthanda ubuciko futhi ngiyathanda ukubona lapho abaqophi bemifanekiso benze umsebenzi omkhulu obuciko nabadwebi nokunye nokunye futhi ngangise museum othize eTennessee futhi ngokukhona izinsizwa ezimbili zimi lapho zibuka iphepha elalibekwe nezitshana ezincane zezinto impahla yokwakha nomunye wabafana walibuka futhi waphenduka wathi waza lapha John futhi ubuke lokhu ngangibuke mhlambe lomfana ngifunda futhi kwakunikeza ukuhlaziya kowesilisa enenani elikhulu ngesisindo kanjalo njalo kunowesifazane futhi indoda esinde amaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu niyazi ukuthi ibizani na amasanti angamashumi ayisishiyagalombili nane bese kuthi-ke uzofaka isudu yamadola ayikhulu nesigqoko samadola angamashumi amahlanu emasenteni akho angamashumi ayisishiyagalombili nane futhi abanye benu besifazane lizothatha ijazi lesikhumba sengemazane iminki lamadola angamakhulu amahlanu futhi niye esontweni ekuseni ngephasika nesigqoko esithize sincane sinamathele phezulu nekhala lakho liphezulu emoyeni umalina belizokumenzisa futhi khona-ke ubizani na amasenti angamashumi ayisishiyagalombili nane kodwa ucabanga ukuthi umuhle kodwa khumbulani kuyofika usuku ungahle ube muhle kodwa awuzukuba yilutho kodwa izibungu zesikhumba zizohuquzela zingene ziphume kuleyo nyama futhi mhlawumbe ngalesi sikhathi ngeviki elizayo siyobe senza lokho niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini na wena uthi mnumzane Branham ngiyisikhulu lapha edolobheni omunye umuntu uzothatha indawo yakho futhi uyokhohlwakala lapho izibungu sezikudla zikuqeda nalo mfana othize wathi komunye wathi John asibizi kakhulu kangako ngabe sinjalo na wathi akubukeki sengathi sinjalo besizofanele sisinde amaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu ukuze sibize amasanti angamashumi ayisishiyagalombili nane ngakho babemi lapho futhi ngabakhweba ehlombe ngathi bafane uxolo umzuzu nje ngathi bengibuka nami kulokho ngoba ngiyamangala ngathi ngingaphansi kwamaphawundi ayikhulu namashumi amahlanu kodwa ngathi kunento yodwa nje engiyifuna ukunitshela yona lokho yilokhu ungahle ungabizi ngisho amasanti angamashumi ayisishiyagalombili nane kumakhemikali omzimba wakho okwenele nje umcako ukufafaza izidleke sesikhukhukazi nengcosana yepotashi nokunye nokunye ungahle ungabizi amasanti angamashumi ayisishiyagalombili nane kodwa unomphefumulo kuwe obiza amazwe ayizigidi eziyishumi uma uye esitolo othenga udlele kuso futhi wathola isitsha sesobho bekukhona ulwembu kuso ukuthi ubuya kujikitshela kanjani lokho emuva nobuso bakho buphenduke bube bomvu futhi ubuyobiza umnikazi uthi ufuna ukungifaka ushefu na ulwembu esophweni lakho angizophinde ngidle lapha futhi uphonse indwangu yakho yokusula umlomo phezu kwetafula bese uyaphuma ukhukhumale njengexoxo isinana lidla inhlamvu yesibhamu ingebe khona-ke ubuyo kodwa ucabanga ukuthi ungumuntu ethize kodwa-ke udeveli angahlohla noma yiluphi uhlobo lwendala inkolo efile yehla ngomphimbo wakho lapho lo mphefumulo obiza amadola ayizigidi eziyishumi futhi uyayemukela uyini empeleni na ungubani wena na wavelaphi na futhi uyaphi na zonke izimbongi nakho konke kunye asinancwadi ekushoyo ngaphandle kwebhayibheli likutshela ukuthi ngubani uvelaphi ukuthi uyini nokuthi uyaphi liyingilazi kankulunkulu yokubuka ufanele ubuke kulo nganye ngankathi esikhundleni sezivumo khona eziningi kakhulu kanjalo njalo yebo ujesu ufuna ukungena kulo mnyango wokuziqhenya kwakho manje anizukungithanda nina besifazane emva kwalokhu kodwa lokhu kungahle kube ngumhlangano wethu wokugcina kwakuvame ukuba sebandleni le-baptist i-southern baptist endala leyo engiphuma kuyo manje nina ma-baptist asenyakatho angazi ngani kodwa ngiyalitshele i-southern baptist endala asikhuphukanga nokuvuma izono kwamehlo omile sibuyele ekamelweni bese sifake igama lethu encwadini sasiguqa phansi e-altare futhi sikhuleke futhi sishayane emhlane size sidlule yilokho okudingayo futhi sasinento ethize sasithole uKristu lokho sekube iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye edlule kimi futhi kade ngishumayela iminyaka engamashumi amabili nesishiyagalombili uya ngokuba mnandi usuku ngalunye kuyinto eyenzekayo futhi lapho uKristu yangena empilweni yakho yangasese uguqula yonke impilo yakho futhi kwakuvame ukuba yiphutha kwabesifazane bakithi be-Baptist ukukunda izinwele zabo nokufaka ubuqhathanzipho noma izinto ozifaka ebusweni bakho. Ngiyazi ngikusho ngokungesikho lokho, kodwa noma ngabe kuyini, upende lokho akulungile. Futhi namhlanje umshumeli omdala we-Methodist wayevame ukucula iculo, umfowethu Kelly yena nodadewethu Kelly babethi, sehlise imigoqo, sehlise imigoqo, saxakisa ngesono, sehlise imigoqo, izimvu zaphuma. Kodwa izimbuzi zingene kanjani na? Wehlise imigoqo, lokho kulula, yingoba ipulpiti libe buthakathaka nesifunda sakhe somfundisi sasiyithikithi lokudla esikhundleni sokuthunywa okuvela kuNkulunkulu. Lalelani manenekazi, leli akusilo ihlaya futhi lani akusiyo indawo yokuhlekisa, kodwa ngifuna ukusho okuthile kini. Kwakunoyedwa kuphela wesifazane ebhayibhelini owake wapende ubuso bakhe, nalowo kwakungujezibhele, uNkulunkulu wamphakela izinja. Ngakho niyabona ukuthi uNkulunkulu ucabangani ngabesifazane owenza lokho na. Manje wena uthi awume kancane mshumayeli, nakho lapho khona awufuni ukuvula lowo mnyango, uyafuna na? Lokho akuhlangene ngalutho nakho, iBhayibheli lithi kuhlangene, kodwa awufuni lowo mnyango uvuleke, awufuni uKristu angene. iBhayibheli lisho ukuthi uma wesifazane kunde izinwele zakhe igodya, umyeni wakhe unelungelo lokwehlukanisa naye futhi yamxoshe. iBhayibheli lasho njalo, uhlazisa indoda yakhe nowesifazane ohlazisayo bekungafanele kuhlalwe naye. Oh, wena uthi ngimsulwa nje njengomnduze. Lokho kungahle kube yiqiniso dade wethu, yingoba umshumayeli akazange akutshele ngakho. Noma ngabe intando yakho yenkani engeke ivumele uNkulunkulu angene, mhlawumbe akungenanga enhlizweni yomshumayeli. Ngiyazi ukuthi lokho kumadladla, angiqondile ukunilimaza, kodwa angeke saphatha ivangeli singasawagqokile amaglavu amhlophe. Ufanele ukhumule amaglavu akho futhi ukhulume iqiniso, yilokho abantu abashoda ngakho. Kulo lonke lolu suku lwesibotheni lapho nina besifazane nivumela amantombazane enu, futhi ngisho nawe gogo, uphumele esitaladini nalezo zindadlana, ugqoke izingubo zokungamesaba uNkulunkulu, futhi nizibiza ngamaKristu na? Oh, wena uthi angizigqoki isikhindi, ngigqoka amabhlukwe, ama-slacks. Lokho kubi kakhulu. iBhayibheli lasho ukuthi owesifazane oyogqoka noma yiyiphi ingubo engeyowesilisa kuyisinengiso emehlweni kaNkulunkulu. Izingubo ezindadlana, unkosikazi Veli nomnumzane Veli, nami ngangehla ngesitalade, futhi babe nesithombe esiqoshiwe simi efasteleni, sasibukeka njengesaka elidonselwe phezu kowesifazane, futhi kwaba njalo. Futhi ake ngilibuze okuthize, uyakuqonda lokhu dadewethu na, ukuthi uma ugqoka kanjalo ungahle ube msulwa kumyeni wakho? Nawe ntombazane ungahle ube msulwa esokweni lakho, uzophendulwa ngosuku lokwahlulelwa ngokuphinga. UJesu wathi obuka owesifazane amkhanuke usephingile naye enhliziyweni yakhe. Akunendaba ukuthi uphila ngobumsulwa futhi uhlanzeke kangakanani, uma uziveza endodeni kanjalo esiteladini, uNkulunkulu uzokwenza uphendule ngokuphinga. Uzibeke wena phandle lapho ukuze leso soni sibuke, unecala lokuphinga. Wo, wena uthi futhi Branham yilolo hlobo kuphela lwezingubo abazithengisayo. Awu, basathengisa imishini yokuthunga futhi banezimpahla. Manje wena uthi futhi Branham usishaya ngempela thina besifazane. Kulungile nakho lani khona nina madoda, noma yiphi indoda ezovumela umkayo abheme osikilidi futhi yagqoke izingubo ezinjalo kukhombisa ukuthi yenziwe ngani? Ayisiyo indoda kakhulu kuyo, indoda eyokwenza lokho uNkulunkulu siphe ayifashile endala, azelwe ngokusha, angcwelisiwe, amakhaya amesabayo uNkulunkulu. Ubuhlo ngandlebe bentsha bebungeke busaba khona, akusibo ubuhlo ngandlebe bentsha, ngubuhlo ngandlebe babazali babe nompheme omdala wezinkuni negatsha leyikhoro elikhulu libekwe phezu komnyango. Lokho ngukuqondisa ekhaya lethu, kulungile. wena uthi manje futhi Branham ngi asifanele sizwe lolo hlobo lozinto ufanele ukuzwe kunjalo awumvumeli uNkulunkulu angene kuleyo mpilo yangasese awuyikumvumela angene kulelo kunjana lakho elincane ngaphakathi manje ungangitshela ukuthi ngizokwembathani ukuthi ngizoqokani ungangitshela ukuthi ngifanele ngiziphathe kanjani futhi uma ngifuna kubhema usikilidi lokho kukimi Kubega, uma uthanda izwe noma izinto ezezwe uthanda lukaNkulunkulu lokho ngisho kuwe kusho umbhalo manje lewo ngomncane iminyango yangasese asiphuthume sifike komunye umnyango ngokukhulu kushesha engifuna ukukhuluma ngawo futhi lewo ngumnyango wokukholwa isizathu sokuba singeke sisaba nazo izimangaliso njengoba bekufanele kube njalo phakathi kwabantu ngani na ingoba umnyango wokukholwa usuvaliwe manje wena uthi ngiya esontweni inkosi ngikwamukele njengomsindisi wami kodwa ngikholwa ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule uNkulunkulu angasebenza kanjani enhliziyweni enjengaleyo na usucabangisisile uzokwenza lokho ofuna ukukwenza uNkulunkulu ngeke akutshele lutho manje ke uma engena kukwenza lokho angakunika kanjani ukukholwa na awumvumeli ngani nje ame emnyango na futhi lonke izwi alishoyo embhalweni wena uthi amen kulo futhi ulemukele yilokho okwenzekayo lapho uJesu ema emnyango wokukholwa bese kuthi ke enye into phakathi lapha uno umnyango emehlweni akho futhi oh lowo ngumnyango omkhulu umnyango emehlweni akho ngiyazi sibona izinto thina abantu basemelika soniwe uNkulunkulu usithumelele izimvuselele ezinkulu nezinto ezinkulu neziphiwo ezinkulu futhi sekube ngokwetshwelekile kithi esikhathini esithile sedlule indoda yayehlela olwandle ukuyophumula yayifuna ukuhogela amanzi anosawoti futhi izwe izinyoni zasolwandle zimpongoloza amakhulukazi amagagasi amahle egxumagxuma namagagasi amhleshane olwandle oluhlaza siphakaphaka lapho ludonse ziphakaphaka zingene kulo futhi yayicabanga ukuthi ngokuzobanga ukuxhuxuma yayingagaze kubone ngaphambilini futhi endleleni yayo yehla yahlangana netilo selithize eliza lathi uyaphi umuntu wami olungileyo na yathi ezantsi ogwini lolwandle ukuba ngiphumule ukuze umphefumulo wami uzoxhuxuma lapho ngingakwazi ukubona amanzi amakhulu anosawoti ngizwe magagasi eduma nezinyoni zasolwandle kanjalo njalo ngani lathi ngazalelwa olwandle akukho lutho oluxhuxumisayo ngalo lalikade nje selilibone kakhulu kwaze kwathi lalingalixhuxumisi kulo kungaleyo ndlela ngezinto eziyinqaba ngani bantu bevangeli eligcwele nimbonile uNkulunkulu enza izinto nezimangaliso futhi esebenza phakathi kwenu sekuze kuba ngokwejwayelekile akusakuxhuxumisi ubukhona bukamoya ongcwele abunikeza injabulo nentshisekelo enkulu yokuhamba ngani na kusonyakeni webandla laseLaodikeya elisivivi yilolo suku esiphila kulo yilolo suku uKristu athi ngalo ngimi ngingqongqotha manje qaphelani njengoba sivala futhi sizoqala umugqo omkhuleko lokhu nje ekuvaleni umile engqongqotha ufuna ukungena eminyango wokuziqhenya kwakho umnyango wempilo yakho yangasese ufuna ukungena eminyango wokukholwa kwakho ukuze akwenze umkholwe ufuna ukungena lapho bese ekhipha umshumayeli eminyango wakho uma umshumayeli ema eminyango khona-ke uNkulunkulu angeke ame lapho ulalela ukuthi umshumayeli uthini lalela ukuthi uNkulunkulu uthini noma uma ihlelo lingena endleleni yakho noma yini esendleleni ungayinaki bese uthi ngena Nkosi Jesu ngiyakwemukela ungongothe eminyango wami wena ngena ngifuna wena ukhulume kimi njengoba ngifunda izwi lakho nginike ukukholwa ukuba ngikukholwe Nkosi hayi lokho okushiwo ngomunye umuntu uma bethi izinsuku zezimangaliso selwedlule uma uthi asenguye izolo namuhla naphakade ngiyakukholwa nakho lapho khona khona-ke amehlo akho uyazi ibhayibheli lasho lapha ukuthi namuhla isithombe esihle kakhulu sebandla ngoba uthi ngicebile futhi nginempahla eningi amabandla amakhulu kunawo wonke esake sabanawo abashumayeli abaqeqeshwe ukwedlula bonke esake sabanabo banempahla eningi ngabaswelilutho awazi yini anikwazi ukuthi uhambaze ngokokuhawukelwa umpofu uphuphuthekile kanti kawazi Uma umuntu esitaladini ubungathini nje nina bantu ngokubona umuntu othile esitaladini obehamba ehlanga esitaladi enamawala njengoba bebengaba njalo nje futhi babehambaze futhi bempofu futhi bephuphuthekile futhi belusizi futhi behlazekile na futhi buyohamba uye kuye bese uthi mnumzane umzuzu nje lapha awuqondi ukuthi uphuphuthekile awu suka ngiyazi kahle lapho engikhona futhi vala umlomo wakho kukhona kungalungile ngalowo muntu banephutha ngokwengqondo lapho ngolunye usuku owesifazane Louisville wayethatha umfanyana wakhe emzungezisa ezindaweni namakhawunta ezitolo zezinto zikashelene futhi wayethi buka sithandwa umfo omncane wahlala eqolozele futhi wamyisa kwenye ikhawunta wathi buka sithandwa futhi wavele waqolozela futhi abantu baqala ukumbhekisisa futhi ekugcineni waxosha ubucwebe obuncane obushiphile wabanga umsindo wathi buka sithandwa nomfo omncane wavele waqolozela futhi wawela phezu kwe-counter idaziluka nabantu beza ukuthola ukuthi babengamduduza yini bathi yini indaba na wathi uyisidalo esincane singumuntu wathi uyinzalo yokuhlangana kwethu umyeni nami futhi wathi ufike endaweni ukuthi angeke aqaphele ngisho izinto eziphathelene nezidalo zingabantu umqondo wakhe usuvele awangaphaphama futhi uyaqolozela nje uma leso kungeziswa isimo sebandla namhlanje uNkulunkulu ekhombisa uBilly Graham uOral Roberts izibonakalisa ezinkulu nezimanga nebandla lithi lelo kusile ihlelo lami liyaqolozela nje lihlanye ngokomoya liyaqolozela nje oh leli yibandla lami leso kusizo izibonakaliso ezilandela ikholwa balalela ibandla labo futhi bakhohlwe umoya kaNkulunkulu wakwenza uziphathe njengoKristu okwenza umthande futhi umkholwe kodwa kwenzekeni na amehlo abo aphuphuthekile abakwazi wena uthi ngino 2020 kodwa niyabo ubumpumputhe akhuluma ngabo ngubumpumputhe bokomoya umfo wathi kimi esikhathini esithile esedlule ngebandla elithize elingakukholwa lokho bathi bakhuluma lapho iBhayibheli likhuluma khona futhi bathule lapho lithula khona futhi ngathi awu mnumzane kuthiwani ke ngokuthize wathi angikatshali ukuthi ubuyothini mnumzane Branham angikukholwa ngathi alenzelwanga abangakholwayo alithunyelwanga kwabangakholwayo lathunyelwa kulabo abakholwayo wena ungongakholwayo futhi uyisimo esidabukisa kanjani ukuthi udeveli ukuphulukisile wathi kimi wathi ngishaye ngobumpumputhe khona-ke ngathi usuvele uphuphuthekile mnumzane wathi amehlo ami libona kahle ngathi kodwa ukubona kwakho kokomoya wathi o ubumpumputhe busho amehlo akho ajwayelekile ngathi kuthiwani ngo-elisha ezansi edothani ngalolo suku ngenkathi bevuka ngalokho kusa namasiriya ayehaqile impi yayizungeze umuzi ukuba ingene futhi ithole u-elisha ngoba wayesho izimfihlo zabo kanjalo njalo na futhi bamzonda futhi uGehazi wavuka wayesethi o baba wami wathi buka lapha amasiriya ahaqe umuzi wonke futhi siphakathi kwawo futhi u-Elisha lowo mprofethi omdala wasukuma wacikica amehlo akhe wathi kodwa baningi abanathi kunabanabo uGehazi waqalaza wathi a angiboni lutho akukho muntu ngaphandle kwakho nje nami wathi uNkulunkulu uvula amehlo alomfana futhi lapho amehlo akhe evuleka ngakulowo mprofethi omdala kwakumi izingelosi zomlilo nezinqola zomlilo ngezigidi niyabo uGehazi wayephuphuthekile wayesethi ke woza hamba nami waphuma waya enduneni enkulu wayesethi waphakamisa isandla sakhe ngenkathi eye esangweni wayesethi nkosi bashaye ngobumpumputhe futhi waphumela enduneni enkulu wathi ngabe nifuna u-Elisha na yathi yebo mnumzane sinjalo wathi wozani ningilandele ngizoniyisa kuye bephuphuthekile futhi bembuka ngo bephuphuthekile ekuboneni u-Elisha kuyilokho-ke kulobu busuku ibandla uNkulunkulu yiba nomusa baphuphuthekile abazi ukuthi uJesu Kristu ulapha emhlabeni namhlanje ofanayo ayenguye izolo futhi uzoba nguye phakade baphuphuthekile ngokomoya bazi ukuthi udeveli ubaphuphuthekisile ibhayibheli lathi uJesu wayenze izinto eziningi kakhulu bambiza ngobhelizabhule nokunye nokunye ngoba bona umprofethi wathi banamehlo kodwa ababoni futhi umbhalo lapha uJesu ekhuluma wathi ibandla liyoba kuleso simo ngezinsuku zokugcina ngifisa sengathi abantu bebengakuthola lokhu ninamabandla amahle ninamadoda ahlakaniphile ninemali eningi futhi niqoke kahle kodwa niphuphuthekile nihambaze akukho gazi inhlobo akukho musa ongcwelisayo phezu kwakho uphila ezweni uma wawungcweliswe ngomoya kaNkulunkulu ngiyakholelwa ebungcweleni ubungcwele bakhe ubuyoziphatha ngokwehlukile uphile ngokwehlukile kunalokho abantu akwenzayo namhlanje angikhulumi ngokuthi mhlawumbe nje ngabantu ngamunye behlezi lapha niyazi ukuthi ubani lapho elishaya khona nalapho lingashayi khona nginesibopho nje sokukusho uphuphuthekile ngenkathi ngisengumfanyana ezansi eKentucky lapho engazalelwa khona sasinendlwana endadlana yezingodo kungekho phansi kuyo nesiqu siyitafula nenensimbi endadlana kaloliwe ibekwe eceleni nesigejane samakhoba silele lapho ubaba nomama ababelala khona umatilasi wekhoba omdadlana nomqamelo wekhoba ngesikhathi sesehlobo babethatha utshani obomile lapho singabuthola khona benze imibhede yotshani obomile futhi thina bantwanyana sasilala esitezi esincane nje amagatsha amabili amancane amahlumele esihlahla nezinto ezincane zokhuni zivundle kuwo sasikhuphuka futhi siyolala empeteni sinomatilasi wekhoba nje obekwe lapho futhi siyongena kuwo nezingcwecwe zamapulangwe amadala kuvimbele isimo sezulu eshwabana nezimbobo ezinkulukazi kuwo umama wayevame ukubeka ucezu lukaseyili phezu kwethu ukusivimbele ukuba singabi manzi lapho lina futhi ngiyakhumbula futhi ukuthi umsinga womoya lapho ngesikhathi sasebusuku wawubanda emehlweni ethu futhi sithi umama wayekubiza ngobhici awabo amancane amehlo ethu amadadlana ayena amathelana futhi wathi umoya obandayo ukwenzile ushushumba esakhiweni sonke futhi ngesikhathi sasebusuku lapho yena noma ekuseni lapho esibiza khona wayethi pili yehla uze no-Edgar ukuze angawi ehla ngezitepisi ngangizama ukuvula amehlo ami ngiyothi mama angikwazi ukubona manje umkhulu wayengumcuphi umzingeli futhi wayethi wayecupha izinyamazane ezifana negalashu amagalashu futhi wayethatha amafutha kuyo futhi enze okubizwa ngamafutha enyamazane efana negalashu futhi umama wayewabeka isitofini esidadlana futhi yawashisise futhi wayehlikihla amehlo ethu futhi yasihlikihle ngala mafutha enyamazane efana negalashu ukuze ukubanda kuphume emehlweni ethu futhi sikwazi ukubona kwase kuthi-ke emva kokuba amafutha enyamazane efana negalashu esegcotshiwe amafutha afudumele enyamazane efana negalashu aze amehlo ethi aphume lonke ubhici kuwo waye wasula khona-ke sikwazi ukubona lapho esasiya khona futhi kube khona umsinga womoya ofika ngebandla eMelika futhi babanjwe ukubanda kokumoya namehlo abo anamathelene uJesu wathi ngiyakululeka futhi uthenge umuthi wamehlo ukuze ugcobe amehlo akho mfowethu amafutha enyamazane efana negalashu angahle asebenzele umzimba wangempela kodwa kuzothatha kungaphezu kwamafutha enyamazane efana negalashu ukusebenzela amehlo akho okomoya kuyothatha oyifeshini endala umbhaphathizo kamoya ongcwele othunyelwe ngunkulunkulu amafutha omoya kankulunkulu ukuvula amehlo elibanje kulolu hlaka lwesayensi yozokuhlala isisana kwabantu wo noma zonke izinhlobo zesayensi yezenkolo nayo yonke into kuxubene nje kakhulu esibumbatheni esinjalo njalo nazo zonke izinhlobo zamahlaya nokuqhubeka nompedo futhi ukuphila kabi futhi nje ukuxambuza esonweni Isizwe sinabantu abaningi kakhulu nesono singenile futhi sibabambile abantu bakithi kwakuvame ukuthi inhlamba yayise Paris sasidingeka siye ngale Paris ukuba sithole izingubo zethu zesimanje zabesifazane singcole kakhulu futhi siphansi kwaze kwathi iParis izofanele ize ngapha futhi ithole ukumodela kwabo kithi ihlaze linjepho futhi wephule ubumama wephule umgogodla wanoma yisiphi isizwe njengoba benomculo ukuzibinya kuze kuthi ngisho namaphoyisa awukwazi ukuthula esitaladini izibhelu zamatshitshi namabhungu bewagwaza nakho konke okunye ingenxa yokuthi uhlakalo komoya luyafika impilo yasekhaya yabhidlika kuyini namhlanje na yilunga lebandla lesimodeni ubabayi uphansile ndawo edlala isixheke sa umdlalo wamakhadi umama uphandle endawana thize nabanye bezinhlangano zakhe zomphakathi nosisi ungale enkantini nasephathini yomculo ukuzibinya nomfana omncane unemoto yakhe eshuniwe yejubane phandle ndawo ibandla lihlezi lingena lutho yilo ndlela yebandla lesimodeni namhlanje akumangalisa uJesu athi ngizokuhlanza uphume emlonyeni wami uma bebeyovula leyo minyango yokuziqhenya nobugovu nokunganaki nomnyango wokukholwa nokwabo makuthi uNkulunkulu afake umuthi emehlweni abo futhi avule amehlo abo bebeyobona ukuthi uhlala enguye izolo namuhla nabhakade bebeyobona ukulunga kwakhe kodwa ave kudabukisa ingaleso sizathi abantu kulukhulu kakhulu kubathola ukuba bahlale ebandleni khona phezulu lapha esifundazweni sakithi uQobo ngaphezulu kancane lapha ngangivame ukuzingela nobhuti wami wayeyindoda elungileyo kodwa ibandla abantu esiteladini babheke ukubona into ethize yangokoQobo futhi lo mfo waye ngumzingelo kahle futhi ngangivame ukwenyuka futhi ngizingele naye kodwa waye yindoda enonya kunawo onke ngake ngahlangana nawo futhi wayevame ukungitshela wayedubula amazinyane ezinyamazana amancane lapho siyozingela ukuba nje abe nonya futhi kulungile ukudubula izinyane lenyamazane uma umthetho usho njalo kodwa nje ungawadubuli ukuba ube nonya ngingumlondolozi wemvelo ngangingumqaphi wezinyamazane eminyaka futhi angikholelwa ekubhubhiseni lezo zinto ezinjalo ukudubula izinyoni ezincane zibe yisisulu lokho kulungile kuyizona ukukwenza futhi lapha uma ufuna ukuyisisulu hamba uye endaweni yokudubulela ungalibulali ngaphandle uma ulidla kodwa nje ukuba ube nonya futhi ngomunye unyaka ngenyuka ukuyozingela naye futhi wayenze impempe encane futhi wayengashaya leyo mpempe encane futhi izwakale njengezinyane lenyamazane elincane nje encane ingane enyamazane idiye ikhala ngase ngithi Betty awuzukusebenzisa lokho wathi Billy hlakanipha ungumshumayeli onenhliziyo yenkukhu nje ngase ngithi ungakwenzi lokho awuzahamba sayozingela ngalolo suku futhi nakho kufika iqhwa elincane futhi sasilandela umkhondo futhi asibonanga ngisho nomzila kwakungesikhathi sisemini ngakho wahlala phansi wafinyelela phansi phakathi lapha khona ngonga sesikhaleni esincane ngangicabanga ukuthi wayezothola isemishi yazolidla futhi wahosha lempempe encane ngacabanga awuzukukwenza lokho Bethe futhi wathatha lempempe encane futhi wakhalisa okwencane ingane inyamazana idiye futhi ngekathi yakwenza ngaqaphela nje ngaphesheya kwendlela enkulukazi umama wensikazi wasukuma futhi wayeqalaza ngangiwabona wakhe amakhulu amehlansundu naleyo mithambo emikhulu wayengumama manje lokho akwetshwelekile ngenkathi yonyaka yokuzingela ukuba inyamazana idiye ivuke iphume kulelo hlashana ihlala ilele phansi ikakhulukazi cishe ngeleshumi nanye ngqo emini iphumule kodwa ingane yakhala kwakuyinto ethize kuyo yayingumama ingane yayisenkathazweni yaqala ukubheka futhi ngabona uBethe ngalawo mehlo abukeka njengawesibangwa waqalaza kimi uhlobolwa lokho kumamatheka kukaSathane wadonsa isigwedlo sebhawuti wasephosa lelo gobolondo phezulu kwingemuva lombhobho waleyo 36 futhi wayengumnembi ngaphendula ikhanda lami ngacabanga ohe futhi washaya impempe encane futhi nomama wenyamazana idiye waphumela ngoesikhaleni ngokungetshwelekile nhlobo futhi wabona umzingeli wethuka noma sikubiza ngalokho wavele wethuka umzuzu kodwa akazange agijime Gwakuyini indaba na wayengumama wayengadlali nje ibandla wayengadlali ukwethembeka
She had something in her she was born
Wena into ethize kuye wazalwa engumama into ethize yangempela. Futhi umzingeli wehlisa isibhamu sakhe wabeka lezo zinwele eziphambene ngo zanquma kuleyo ethembekile inhliziyo kamama yakhe. Ngacabanga oh Nkulunkulu ngomzuzu uzokhumisa inhliziyo yakhe yasebukhosini eyigugu ithi ngu ezinhlangothini zombili zakhe. Ngaleyo nhlamvu enkulu esakhowe enezinhlwayi eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili iyohlanza yonke inhliziyo iphume kuyo. Wayengaba kanjani nonyaka ngako ngokubulala lo mama oligugu. Omilapho eveza obale into ethize engeyangempela uthando lukamama na. Futhi ngaphendula ekhanda lami angikwazanga ukukubuka futhi ngacabanga oh Nkulunkulu ungamvumeli akwenze futhi ngangilalele noma ngabupha umzuzu ubuzwa ukuduma kwesibhamu futhi sasiyoyiqhumisa cishe amafidi ayishumi esondele kangako kuyo. Ngacabanga ukuthi inhliziyo yayo impofu izosakazwa iphume kuyo kodwa yethembeke kakhulu. Futhi ngaqaphela ukuthi isibhamu asidubulanga ngase ngiphenduke ukuba ngibuke nombhobho wesibhamu wawuqhaqhazela kanje waqala nezinyembezi zazehla ezihlathini zakhe. Waphosa isibhamu phansi wangidumela ngomlenze webhulukwe wathi Billy sengenele yiko wathi ngiholele kulowo Jesu okhuluma ngaye. Lapho kulologu lwegwa ngaholela leyo ndoda enenhliziyo enonya kuKristu. Ngani na? Ngoba into ethize yayinento ethize yangempela yokuyiveza ubala. UJesu wathi ningusawuthi umhlaba kodwa usawuthi udumele ningamalunga ibandla nje yayinento ethize yangempela. Nalowo mzingeli wayebheke into ethize yangempela futhi wabona ukwethembeka kukamama kuvezwa obala. Hayi umzenzisi, hayi okwembesiwe kodwa into ethize yangempela. Oh awufuni ukuba ngokoqobo kuKristu kanjalo na ungongotha enhlizweni yakho. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana njengomkhuleko. Ngaphambi kokuba sikhuleke ngingathanda ukulibuza lo mbuzo namakhanda enu khotheme. Ngiyacela bangaki phakathi lapha bebengathanda nje ukuthi Nkulunkulu nakuba ngingahle ngibe ngowebandla futhi mhlawumbe awunjalo kodwa ubungathanda ngempela ukuba ngowangempela futhi uthe oh ngifuna ukuba ngumKristu angempela futhi wena uthi Nkulunkulu nginike ubuqiniso ukuba ngiveze uJesu indodana yakho umsindisi wami nginike isehlakalo sangempela bese ufaka into ethize kimi engeyangempela njengoba uthando lwalowo mama wenyamazane idiye njalo ngengane yakhe yenyamazana idiye. Ningaziphakamisa nje izandla zenu bese nithi ngikhumbule Nkulunkulu. UNkulunkulu nibusise nqa zonke. UNkulunkulu nibusise namanje. Kukhona izandla ezingamashumi amabili noma amashumi amathathu eziphakeme kuvulandi osesitezi. Phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise nenekazi. Omunye umuntu ongaka uNkulunkulu akubusise mnumzane. UNkulunkulu akubusise ngapha mnumzane wena emuva lapho ezansi esikhaleni esiphakathi nezihlalo lenga kwesokunxele sami uNkulunkulu akubusise insizwa ohlezi lapho uNkulunkulu akubusise mfo osemncane lokho kuhle kakhulu. Wenzani lapho uphakamisa isandla sakho na niyabo ushaya indiva imithetho yamandla adenzela phansi isayense ethi ngokwejwelekile izingalo zakho zifanele zilenge phansi amandla adenzela phansi azokubamba kwehlisele phansi kodwa yini indaba na umoya wakho ngaphakathi kuwe nomoya usemnyango wakho khona manje. Akekho ongeza kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala futhi lapho uNkulunkulu emi lapho ukuphila kuphakade ethi mntwana unecala yenze isinqumo sakho kulububusuku futhi ungikhonze. Kodwa ke ushaya indiva imithetho yemvelo, ushaya indiva imithetho yamandla adenzela phansi, uphakamisele izandla zakho ngakumdali wakho, wenze isinqumo futhi kukhombisa ukuthi kukhona umoya kuwe, ukuphila okungakwenza yilokho okukwenzayo. Ukusho ngempela lokho ngokusuka enhlizweni yakho, uNkulunkulu uzokunika lokho okufisayo. Angaba khona omunye noma ababili sisalindile na ngikhumbule nje oh Nkulunkulu kulungile lokho kuhle uNkulunkulu akubusise mfo osemncane. Kulungile nje tjane lokho yi wenze into enkulu kulezo zonke wake wayenza dade khona impela kulezi zimpambana ndlela zokuphila. wenze into ethize yangempela ngakho ukuba wenze inqaba yezinto ezinkulu kodwa leyo yinto enkulu kunezo zonke owake wayenza ngenkathi uphakamisa isandla sakho ngaba khona omunye ngaphambi nje ukuba sinikhulekele na uNkulunkulu ukubusisa nenekazi lokho kuhle dadewethu uthandekayo usukhulile ngeminyaka kodwa ungahle ukuba wenze izinto eziningi ezinkulu mhlawumbe leso sandla lapho siyendezelise umbhede wengane mhlawumbe sadonsa izingimbezi zasuka kancane amehlo ngane ekhalayo kodwa into enkulu kulezo zonke wake wayenza ngenkathi uNkulunkulu engqongqothe enhlizweni yakho futhi uphakamise isandla sakho nawe futhi intombi ikhona emva kwakhe lapho leyo into enkulu kulezo zonke obungayenza lapho uphakamisele isandla sakho kuKristu oNkulunkulu yiba nomusa uNkulunkulu abusise lo mfo osemncane phezulu lapha kuvulando sesitezi asikhuleke Nkosi uNkulunkulu Jehova mdali omkhulu yiba nomusa Nkosi nalo omncane umlayezo ophukile kulobu busuku abaningi bakwemukele njengomsindisi wabo siqu futhi bafuna isehlakalo sangempela Nkosi bafuna ukufana noJesu bafuna ukuba nothando lwangempela enhlizweni yabo oluveza obala uthando lukaNkulunkulu kubantu abasebenza nabo nabazihlanganisa nabo futhi baya esentweni nabo bafuna into ethize engiyangempela wena wathi ningusawoti womhlaba usawoti uma uthintana wenza ukoma uNkulunkulu benze baxhumane nawe kakhulu futhi babe nobusawoti kakhulu njengokuthi kuze kuthi bonke omakhelwane babo nanoma ubani abaxhumana naye uyokomela kufana nabo siphe khona Nkosi bangabakho bayimiklomelo yomlayezo futhi ubanika indodana yakho njengezipho zothando futhi akekho ongabashwitha esandleni sakho wena wathi wozwa amazwi ami futhi akholwe ngongithumileyo kunokuphila kuphakade futhi akasayikuye kwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena kuphileni siphe khona Nkosi bangabakho ngingahle ngingakwazi neze ukuxhawula lezo zandla eziyigugu eziphakamele emoyeni kodwa lolo suku ngimi ngaleya mhlawumbe ngaphambi kokusa lapho uJesu efika sima esihlalweni sakhe sokwahlulela oh uNkulunkulu wena wathi nqa ngibone igazi ngodlula kuwe yileyo nto kuphela eyoqondwa ngalolo suku ngakho ke uNkulunkulu ngingahle ngibaxhawule khona ke bangangitshela ukuthi bakwemukele njengomsindisi wabo khona lapha kulo mhlangano omkhulu lapha kuleli dolobha elikhulu Sibe khona baba ngibethula kuwe manje ukuthi wena uzobagcina ekuthuleni okuphelele abazi inhliziyo zabo zihlale kuwe ngokuba ngiyakucela egameni lika Christu amen Ngingathanda kuba umshayi wopiano uma bebengathanda noma umshayi weogani noma ngabe yini angaya opianeni emva kokuphela komlayezo awulithande nje izwi likaNkulunkulu na oh asikhonze nje manje umzuzwana nje anithande ukukhonza uNkulunkulu na manje asi bangaki olaziyo leliculo lidala ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala lokho kuhle siphendlela kuzosinikeza tatena futhi asikhonze uNkulunkulu nje ningaqapheli ukuthi ubani ohleza eduze kwenu manje bekani phezulu nje futhi nimdumise manje sonke ndawonye manje ukholo lwami lubheka kuwe uzokwenza na oh ngiyakuthanda lokhu anibuzwa nje ubukhona buka moyo ongcwele na ngani imiphefumulo efika ekhaya izimvu ezizulazulayo zingene esibayeni yilokho okwakwenza niyabo manje ngamunye wenu ophakamise sonke kangekange manje wozani manje kamnandi ngempela enkosini
My faith runs up to thee, a thou land.
banga gigini abamthanda yona phakami sani izandla zenu kanje kulungile asizigcine lezo zandla ziphakeme umzuzu nje manje amakhanda ethu ekhotheme asikhuleke lomkhuleko ndawonye baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho umbuso wakho mawufike intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini usiphe namuhla isinkwa sethu semihla ngemihla futhi usithethelele iziphambeko zethu njengalokhu nathi sibathethelela abasonayo
not into temptation but deliver us from evil for thine
ungasingenise kulingweni kodwa usikhulule kokubi ngokuba umbuso ongowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade amen
oh
ngizizwa ngikholwa ngempela ngicabanga ukuthi ama baptist ayamemeza na awu ngiyacabanga ngiyamthanda nje ake sibone amakhadi omkhuleko emakhulwini cishe asinalo ikhulu lapha manje angizukuwasebenzisa lawo makhadi omkhuleko awudingi ukuba ube nekhadi lomkhuleko bangaki owaziyo ukuthi ukhona niyakholwa ukuthi ukhona na bangaki okholwayo ukuthi unguye izolo namuhla naphakade na yenza kanje awu uma ekhona ubengeke yini eze lapha manje futhi angicobe futhi akucobe ukuthi into efanayo ayenza ngosuku lwenyama yakhe lapha emhlabeni na wethembisa izinto engizenzayo nani niyakuzenza niyamkhumbula owesifazane wathinta ingubo yakhe wayesethi ukukhola kwakho kukusindisile niyakukhumbula lokho na niyakukhumbula lokho na awu akasuye yini uNkulunkulu ofanayo namhlanje na futhi uma enguye izolo namuhla naphakade uNkulunkulu ubengeke enze ngendlela efanayo enza ngayo izolo namuhla naphakade asikhothamise amakhanda ethu futhi nje simkholwe manje futhi ngamunye akhuleke noma yini esenhlizweni yakho cela nje uNkulunkulu kuba abe nomusa kuwe manje Nkosi inkonzo engiyakho futhi ngikhulekela ukuthi uzoba nesihawu manje futhi uvumele umoya wakho ungene nekulesi sakhiwo futhi siphe uNkulunkulu phakade ukuthi wonke lowo ogulayo manje nazo zonke izinhlupheko nakho konke ukugula kungasuka kulabo bantu abathandekayo kwangathi ungebebikho noyedwa kodwa oyophulukiswa ubukhona bakho obukhulu nomoya wakho omkhulu kwangathi ungasipha lento kulobu busuku Nkosi futhi manje abantu bayazinikele kuwe ngizinikele kuwe futhi makuthi umoya ongcwele wakho ungene kithi ukuba sihloniphe futhi sikhazimulise wena futhi abantu mabazi ukuthi unguye izolo namuhla naphakade ukuthi umise abanye ebandleni abapostoli abaprofeti abafundisi abavangeli abelusi ukuba kupheleliswe siphe Nkosi ukuze abantu bezwe osanda kwemukela wena njengomsindisi oqondene nabo kwangathi bangabona futhi baqonde ukuthi usaphila kulobu busuku siphe khona baba lokhu kungahle kuxake kodwa ngikholwa ukuthi uzokwenza makuthi lesi senzo njengoba sibe naso izolo busuku owesifazane emthonjeni washo izifihlo zenhliziyo yakhe kwangathi kungaba njalo kulobu busuku ukuthi ukuthi amadoda noma njengo Petro owafika futhi wawazi ukuthi wayengubani futhi njengo Philip wazi ukuthi waye kuphi futhi njengo wesifazane wathinta ingubo yakho futhi waphenduka futhi wathi ubani ongithintile na futhi bonke bakuphika, futhi wena wathi ngiphelelwe amandla, futhi waqalaza waze wathola usifazane, futhi wazi ukuthi yayini inkathazo yakhe, futhi wamtshela nokukholwa kwakhe kwamsindisa. Siphe khona Nkosi. Uma uzokwenza lokho, sizojabula futhi kuzokwenza uvutho ndaba olukhulu lomhlangano kulobu busuku. Ube muhle kakhulu ukusibusisa. Sizizwa sihlunyelelisiwe nje ngobukhona bakho, Nkulunkulu omkhulu wasezulwini. Siphe lokhu ngegama lika Jesu indodana yakho. Amen. Manje ngisho ukuthi uzokwenza, kodwa uma enguye izolo namuhla naphakade, khona ke uzokwenza ngokufanayo. Manje iBhayibheli lathi ungumpristi omkhulu nokuzwelana nobuthakathaka bethu. Ngabe yilokho kushiwo ngumbhalo na? Manje uma engathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bethu, futhi unguye izolo namuhla naphakade, bengeke yini enze ngokufanayo njengoba enza ngenkathi lapha emhlabeni na? Manje kholwa nje ngayo yonke inhliziyo yakho, futhi uNkulunkulu uzokupha khona. Manje bukani nje nonke niyizihambi kimi. Angazi muntu esekhiweni, kodwa uKapteni Stesclevo lapha, umfundisi wasemasosheni, wonke umuntu ophambi kwami uyisihambi. Laba umfana lapha, mina laba bafana abaquphayo ngiyabazi emva kwami iqembu. Bangakikho nalapho ogula ngempela, futhi ufuna uKristu akuphulukise, uthi angikhathali ukuthi ungubani, phakamisa isandla sakho nje uthi Nkulunkulu ngifuna wena ukuba ungiphulukise, ngifuna wena ungiphulukise. Hloniphani ngokuzithoba nje phezulu kuvulando sesitezi noma ngabe nikuphi, futhi uma izokwenza ngokufanayo. Manje umoya wakhe, hayi ukuthi ungambona, ungabona imisebenzi yakhe uma ezokwenza ngokufanayo akwenza ngenkathi waye lapha emhlabeni. Nonke nizo kholwa na?
The Bible said two or three witnesses that every word be established. I just be praying.
iBhayibheli lathi ofakazi ababili noma abathathu onke amazwi mawaqiniswe. Manje khulekani nje kwangathi uNkulunkulu angapha ukuthi uzovela ngapha nangapha. Asiqale ngapha, thola ukuthize kuyo yonke indawo phakathi lapha uma uNkulunkulu ezokwenza.
What's this sign? And you people in these roles pray. And believe God. Just remember He's present.
Ngizobhekisisa ngapha, nani bantu kulezi zinhlu, khulekani futhi nikholwe uNkulunkulu. Khumbulani nje ukhona.
Now here it is. Appearing before me is a man. He's suffering with a rupture.
Manje nakho ovela phambi kwami yindoda ihlushwa ithumba, ihlezi khona lapha mnumzane Snow. Angikwazi, ngiyakwazi mnumzane na, angikaze ngikubona empilweni yami. Kunjalo yiba nokukholwa, ubukhuleka uNkulunkulu, umvumele akhulume kimi. Uma lokho kunjalo, phakamise isandla sakho. Uthinteni wena na? Awukaze ungithinte. Ukwenzile mnumzane na, kodwa uthinte umpristi omkhulu. Waphendula. Omunye akakhuleke. Nansi indoda enye ihlezi khona lapha ekugcineni, iphethwe yinto efanayo, ithumba esibhono. Yebo mnumzane, angikwazi. Ngabe ngiyakwazi mnumzane na? Angikaze ngikubona empilweni yami. Ngokwazi kwami, igama lakho ngumnumzane Spencer. Nokho kunjalo, akunjalo na? Uyakholwa na uKristu ofanayo na? Inenekazi emva kwakhe khona lapho linesifuba somoya. Uma uzokholwa futhi unikele impilo yakho kuKristu, uzokuphulukisa kuso. Uyakholwa ukuthi ubezokwenza na? Uzonikela impilo yakho kuye na? Inenekazi elinemhlophe encane noma encane imbali ebomvu esiqukweni salo, uyamkhola uKristu ngayo yonke inhliziyo yakho na? Uzokwenza na? Nikela impilo yakho kuye. Nesimo sesifuba somoya sizokushiya, uzosinda. Uma uzomemukela njengomsindisi wakho noNkulunkulu wakho, uzokupha khona. Angikaze ngikubona empilweni yami. Uyakwazi lokho, kumnyama nokukhanya, futhi ufuna ukukunika isibusiso, kodwa wena memukele kuqala. Ukunqikaza kuncane nje empilweni yakho, suka kulokho, mkholwe. Umkhuleko wentombi wenze lokho. Kuthiwani ngawe ohlezi lapha mnumzane na unokuthile okungalungile ngengalo yakho khona lapha ohlwini oluphakathi nendawo. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na ungakho ehlezi lapho enesifo sikashukela ucabanga ukuthi ubeyophulukiswa na yena angikwazi ngiyakwazi na kodwa nguKristu. Uthintani laba bantu na? Lapha empeleni lona sifazane ohlezi khona ngapha uxhumene nawe ndawondawo umama kunjalo nonke nindawonye futhi unesifo samathambo kunjalo akunjalo nenekazi na? Uma ukholwa uNkulunkulu uzokusindisa. Le ndoda ehlezi emuva ngophandle lapha kunjalo ingibuka ngqo ebusweni iyamangala ukuthi ibingamthinta yini uKristu ungakuwe. Unesibhono mnumzane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu beyokusindisa kusona uma ukukholwa ungaba nakho. Uma ungakuthiwani ke phakathi lapha abanye benu bantu na yiba nokukholwa kholwa. Lapha nginikhombise umusa ake nginikhombise umusa nakho kuhlezi indoda ekhaladi ihlezi khona emuva lapha nekhanda layo libheke phansi ikhuleka izandla zayo ziphansi kanje ihlezi iceleni kwendoda emhlophe ininikazi lihlezi iceleni kwakhe lapho indoda iphethwe yisifo sikashukela. Uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungasindiswa. Ubunga kukholwa kanye naye dadade na ubunga kukholwa na anginazi nonke ngiyanazi na angikaze nginibone kodwa kunjalo akunjalo na phakamisa isandla sakho uma kunjalo beka isandla sakho phezu kwakhe futhi ube nokukholwa manje. Niyabona ukuthi ungubani na usenguye izolo nomuhla naphakade. Umnumzane ohloniphekile ohlezi ngapha kulesi sikhala sezihlalo esilandelayo ngapha wena uphethwe yinto ethize engalungile ezindlebeni zakho futhi nawe unenkathazo yomphimbo awunayo umnumzane na ufake izibuko uqoke iyembe elimhlophe. Kunjalo uhlezi lapho ukhuleka ubunge njalo na kunjalo uNkulunkulu akubusise yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Uhlezi khona lapha uhlwini olungaphambili mnumzane nezilonda emathunjini uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa na uyakukholwa na umfo osemncane uhlezi lapha nekhanda lakho libheke phansi uthi uNkulunkulu uma ngibe ngolandelayo kunjalo phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo kulungile qhubeka izilonda zakho emathunjini sezihambile kuwe. Uyakholwa ukuthi ulapha na ngabe lowo nguKristu yonke indlela ngapha na ngabe lowo Kristu nguyena izilo lomuhle naphakade na bangaki manje abamemukelayo futhi uthi ngiyazi ulapha niyabo anginazi nina bantu ngumoya wenu owenza lokho niyabo umoya ongcwele okhuluma kini. Manje bekani izandla zenu phezulu komunye nomunye asikhulekele bonke abantu phakathi lapha. Ibikuphi ingane encane lapha ebikhala emizuzwini embalwa edlule na kulungile beka izandla zakho phezu komntwana kulungile. Nkosi uNkulunkulu iba nomusa njengamanje Nkosi futhi makuthi umoya wakho ungene kulesi sakhiwo futhi uphulukise wonke umuntu osebukhoneni bobuNkulunkulu. Kulobu busuku zifakazisile wena uqobo ukuthi unguNkulunkulu, unguNkulunkulu izolo, unguNkulunkulu namuhla, awusuwo umlilo opendiwe noma uNkulunkulu omlando, unguNkulunkulu obelokhu enguNkulunkulu njalo uyohlala unguNkulunkulu. Futhi baba ngikholekele ukuthi njengoba uzibonakalisile wena uqobo ngokusindisa izoni nokuphulukisa abantu owayesendaweni lapho ababengenaki ukuphulukiswa khona, khona ke babona isimangaliso senkosi Jesu uNkulunkulu yipha ukuthi ngam unye wabo bangaphulukiswa khona manje. Satan ephuma kulesi sakhiwo futhi uphume lapha. Ngiyakuyala egameni lika Jesu Kristu, yekela laba bantu bahambe. Niyakwemukela ukuphulukiswa kwenu na phakamiselani izandla zenu kuye nithi Nkosi ngiyakholwa, ngiyakholwa konke kuyenzeka Nkosi ngiyakholwa. Kulungile uma ukukholwa ngenhliziyo yakho yonke ninabantu enikhothamisa amakhanda enu emizuzwini embalwa edlule ukumemukela njengomsindisi khothamisa ikhanda lakho futhi umzuzu nje nonke uma nizokhothamisa amakhanda enu umzuzwana nje manje mfowethu sweethi khona lapha kulomzuzwana awubaholi ngani ngomkhuleko na uNkulunkulu akubusise.